¿Esto qué es, baby?
RJ, the DJ, all day, baby.
This goes out to all the beautiful ladies out there. I want it.
Leo naituma nafsi na moyo wangu vikupende wewe tu. Ya jicholo baki wembani yangu baki na mimi tu. Naibu kitandani sarakasi kumfu. Nozenge baga we ugali fufu. Nilisha dedi mefufuka fufu. Abemi yandu meningaza kama safari ha. Naenda nafika kilele ni juu na kwea na pipa. Haro kanumba jenifa. Tuwe ote na unizike niki. Baby, vile mi unanipa. Meni leja kangi mekunwa nipa. Love, baby I need you. Yeah.
Zungusha, zungusha,
zungusha minion. Mbaya.
Zungusha, zungusha,
zungusha minion. Minataka nyom.
Zungusha,
zungusha,
zungusha minion.
Zunguka minion.
Zungusha,
zungusha,
zungusha
minion. Dali siku pingo. We na tu ila kula ulingo.
Mayu navonita mie kichwa kina waka. Moyo nacheza kwa ito aivo nchaka chaka. Natamani kubebe tuende chaka chaka. Kimo kombili chua mini kamu fasta fasta.
Kama safari ha. Naenda nafika. Kilele ni juu na kwea na pipa. Haro kanumba jenifa. Tuwe ote na unizike nikifu. Baby, vile mi unanipa. Meni leja kangi mekunwa nipa. Love, baby I need you. Yeah.
Zungusha, zungusha,
zungusha minion. Mbaya.
Zungusha, I want it.
Zungusha,
I want it.
Zungusha minion. Minataka nyon.
Zungusha,
zungusha,
zungusha
minion. Zunguka minion.
Zungusha, I want it.
Zungusha,
I want it.
Zungusha minion.
Na water, na water.
Mi mgonjo wendo dakitali dali. Nilaze hali yangu siyo shwali. Mi mpofu kwa komisi na hali. Nifena wewe nisha kubali.